Sisi makuzo wangu. Hi there my guys. So leo nimekuja na teachers. Hizi zote ni mali zenu nimewaletea. So niko na hii ES520 and it goes for only 1200 Kenyan shillings. Imagine, thou na 200 juu na unapata hii inakuwa yako. Pia niko na hii ya kampuni ya Pisinia. Kuna wenye wanasema, "Oh, tunataka teachers zitumike haraka." Ndio hii pia nimepata. Inakaa hivi and it goes for 3500 Kenyan shillings na inakujanga ikiwa moja. So ukitaka mbili lazima utoboke. Niko na hii inajiita GTTP, inakaa hivi. Hizi zinakuja zikiwa mbili kama tu hii nyingine ya Pioneer, and this goes for 2000 Kenyan shillings. Hiyo ni best price. So kama you unazitaka, you can place your order. Unaweza kuja hapa physically. Hapa ni Step Up Electronics na tuko located Ludhuli Tiriki Lane. Now we also do delivery countrywide. So we, ukiona unataka kufanya delivery, wewe usijali, piga tu hiyo namba yenye iko kwa bio and you'll get your commodities safely. Bye guys.